akati akapayinta kasunsula abawiriddwa ebifo mu gavumenti nkiyalero kaddamu okuba tooki mu bangi abaagudde mu gafaago gwa minisita. Akakiiko kano kakulirwa Sipiika Parliament Mumyuka we akasuubira okutwala ennaku eziwerako akakunya abawiriddwa ebifo bino. Abatatuula akakiiko kano kwe kulya kulamya gavumenti mu Paalamenti, Sir Minister ne bannampala b'enjiyi ebbiri mu Paalamenti lwa gavumenti n'oluvuganya. Yoro Ssenyonyi akulira abanya gavumenti mu Paalamenti ya 12 yagambye nti leero bwe bagaana okuwuliza balina okusoomooza okuyinza okubagaana okujja mu kakiiko kano mu buntu.
Leero lwe tusuubira okumaliriza bannaffe abo abatazze. Kitegedde kuba nti waliwo abataliwo oba abalwadde lwaddemuko kuba etteeka liri kiriya balina okujja mu kakiiko ne tubabuuza ebibuuzo ku buvunaanyizibwa obubaweereddwa. Kati oboolyawo abataabeerewo tujja bafunira olunaku olulala kyali kibaddewo kati nga mugula y'okuwedde waliwo mbaka yali taliiwo naye bwe yakomawo nagenda mu ofiisi ya Clark n'akuba ebirayiro bito abana abataliiwo oboolyawo banaakomerawo tujja nabo basinkana tubabuuza ebibuuzo ku buvunaanyizibwa obwo.